nkulize wangambantule sirifa wankulize wadobude bugenda kulindide mukasikirize wangambantule sirifa wankulize wadobude bugenda chochi tufu nze nalinda nze nakumane pekeje wankubango ugenda abanji baseka inti nonze kwe wandeka kubitala nesiranira kurutindo watagala tuwe fimbi abo baleke baby my baby omu kwa nonze nkulize holi wakwe nesunze empewe mfuwa ngate kumanyi wongwata Jangwa tambule bye njagala nange tambule byo byo yakala My sweetie Kulindide mukasikirize
wandeka
wangamba tule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka
wadobude bugenda Kulindide mukasikirize
wandeka
wangamba tule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka
wadobude bugenda Emyaka nebisiba jise Nje nkulinda my baby Wewe wansubiza Nange nensubiza Abenganda nabagambo lida Enjala neruma Nensiri neziruma Enkuba nekuba Nomusana nebojia Omukwano gulimba gulimba bano omukwano gulimba kulindide mukasikirize
wandeka
wangamba ntule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka
wadobude bugenda kulindide mukasikirize
wandeka
wangamba ntule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka
wadobude bugenda Omukwano mulungi bukumi Nange nebasa kukukuma Okoze mulungi okomyewo Emikwano nenganda bakulinze Babera bambuza aliwa We watusubiza tenze nenja Njoba bagala kukuba Sembera nungula kabo Bena subiza Sagala kulimba Bobe bantu bange Kasikize
wandeka
wangamba ntule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka
wadobude bugenda kulindide mukasikirize
wandeka
wangamba ntule
wandeka
sirifa wankulize
wandeka